kunongeka kwa chilengedwe ndi limodzi mwa mavuto amene dziko la Malawi komanso maiko ena akugumana nawo kamba kakudula mitengo mwachisawawa komanso kamba kakusintha kwa nyengo. Ngati njira imodzi yolimbikitsa anthu kubwezeretsa chilengedwe mdziko muno, mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA, komanso Civil Society Network on Climate Change CISONEC, ndi thandizo lochokera ku European Union, ukulimbikitsa anthu mdziko muno kugwiritsa ntchito zipangizo komanso njira zamakono zophikira kudzera mu project yomwe ikutchedwa Promoting Equitable Access to Clean Energy, Peace. Mercy Kayange Banda wa Development Broadcasting Unit, DBU, akuunikira zambiri za zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera ndi ubwino wake. Dzina langa ndine Esther Nyirenda.
Kuyambira mchaka cha 2019 mpaka 2023, dziko la Malawi linakhudzidwa ndi Namondwe, Idai, Gombe, Ana ndi Fredi. Anthu ambiri anamwalira komanso katundu wawo anawonongeka. Namondweyi anatikhudza choncho chifukwa choti nthaka imakokoloka ndipo misinja yosiyanasiyana imadzadza ndi mchenga kuchititsa kuti madzi woyenda pamwamba pa misinja iyi asefukire minda ndi mmidzi. Namondweyi akabwera amawononga kwambiri chifukwa chakuti anthu timadula mitengo mwachisawawa imene imathandizira kugwira dothi kuti nthaka isamakokoloke. Anthu ambiri mdziko muno amagwiritsa ntchito nkhuni kapena makala pophika komanso potenthetsa zinthu, ndipo izi zikupereka chithunzithunzi chakuti chilengedwe chimene chimawonongeka chaka ndi chaka mdziko muno ndi chachikulu, ndipo mpofunika kuchitapo kanthu. Kafukufuku yemwe akadaulo ambiri achiita mdziko muno akusonyeza kuti chilengedwe chathu chambiri chikuwonongeka kamba kamphamvu zakuphikira. A Steve Kuliyazi ndi mmodzi mwa alangizi ku bungwe la Oxfam.
Project ya PC ikufuna kulimbikitsa kuti munthu aliyense kumayi kuno kana mabanja ambiri akhale oti akugwiritsa ntchito mphamvu za mbwezera, mphamvu zimene zili zosawononga chilengedwe. Ndiye mawu amene wa PC nda mchingerezi amatanthauza kuti Promoting Equitable Access to Clean Energy, PC. Malawi na aliyense adakhala kuti akugwiritsa ntchito mphamvu ya mbwezera makamaka pakuphika kapena kuunikira zingatha kuthandiza kubweretsa bata pisiyo kubweretsa bata pakati pa munthu komanso ndi chilengedwe. Inu mukudziwa zimene zinachitika nthawi imene kunali Cyclone Fred komanso nthawi imene kunali Cyclone Ana. Cyclone Ana anaononga kumene boma la Malawi limapangira mphamvu za magetsi, komanso inu mukudziwa Cyclone Fred zimene anapanga maboma akumwera ku Blantyre, ku Cholo, maboma osiyanasiyana pamene miyanda ya anthu inamwalira komanso anthu ena anapeza ndi akusowa kukhala. Chimeneichi nkusonyezana kuti palibe mtendere pakatikati pa munthu komanso ndi chilengedwe. Tinapanga kafufuku nthawi imene timapanga project imeneyi. Kafufuku ameneyi anasonyeza kuti pali madera ambiri mdziko muno kumene mwina magetsi adafikako koma anthu akamagwiritsa ntchito mphamvu zipi akamagwiritsa ntchito magetsi akangogwiritsa ntchito pakuunikira basi sagwiritsa ntchito pophikira. Pamene kafufuku osiyanasiyana amene akadaulo osiyanasiyana adapanga muno Malawi akusazana kuti nkhani ya kuphika mphamvu zophikira ndi nkhani se imodzi imene ikuononga chilengedwe chathu chakuno ku Malawi.
Project ya Peace ikukwaniritsa masomphenya aboma la Malawi kudzera ku nduna wa zamphamvu onetsetsa kuti podzafika mchaka cha 2030 munthu wina aliyense mdziko muno adzakhala kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono zophikira komanso kutenthetsera. A Enoch Palapandu amagwira ntchito ku nduna wa zamphamvu.
Ntchito imene yomwe ikuti Peace Project ntchito yabwino kwambiri chifukwa ikuchita mbali imodzi ya maplani athu a unduna woona zamphamvu ndi magetsi, yomwe timafunisisa kuti Malawi na aliyense mwina pomafika 2030 ngakhale kuti ili pafupi maphikidwe akhala bwino, anthu akhale ndi umoyo wabwino ndi njira zophikira za makono. Ngati boma unduna woona zamphamvu za magetsi tikulimbikisa anthu kuonesesa kuti akutenga nawo mbali pa umoyo wawo.
Mdziko muno anthu pafupifupi 81 mwa anthu aliwonse 100 amagwiritsa ntchito nkhuni, ndipo mwa anthu 16 mwa 100 ena aliwonse amagwiritsa ntchito makala pophika ndi kutenthetsera zinthu. Ngulizano wa mabungu ya Oxfam, SEPA, ndi Sisonek. Ukufuni tisa kuti anthu ayambe kugwiritsa ntchito mphamvu za mbwezera, popika ndi kutenthetsera zinthu. Pofuna kulimbikitsa kuti anthu adzigwiritsa ntchito mphamvu za mbwezera popika ndi kutenthetsera zinthu. Ngulizanowu ugwiranso ntchito ndi project ya Modern Cooking for Healthy Forest, MHCF. Project ya MHCF imayang'ana zakaphikidwe kamakono poteteza nkhalango. Project iyi imagwiritsa ntchito ndi makampani amene amakonza zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera. Makampaniwa akutha kupanga zipangizozi motsatira makafukufuku amene anachitikapo. Makafukufuku amenewa amaonetsanso phindu lomwe lilipo pogwiritsa ntchito njira kapena zipangizo zamakonozi, monga amene akufotokozera a Dominic Chanyenga woyendetsa ntchito mproject ya Modern Cooking for Healthy Forest.
Munga project na jita kafufu kwa ato siyana siyana na jita karujita kuelekeza kapikidwe katu mulinga na ndi sindu sambi zimina maama kugwisa nchito kuelekeza kutu kugwisa nchito gas ndi magala chodula ndi jani tinapanga nditu munga pika sima pa gas munga pika sima pa magala chodula ndi kugwisa nchito magala kwa mbili munga kugwisa nchito magets ndi kugwisa nchito magala chodula ndi jani munga pika sima yomwe yoku ipika so pa magala yomwe yoku ipika pa magets chodula ni kugwisa nchito magala kupika. Kumaso, chimine di kufuno lina jaguri, amalama mbili, chima kugwisa nchito be, chifori mina siti nziwa. Chima uziru wakuli nzito nzodula. Kumabalibi ya kafufu, oe nina mili lina jira, oso nzodula nzodula. Kuso nzodula, chima kala dokuwele yika tisabudani, tisabudziwa. Ndeno chimine mafuno ndaundi gire amalama, kuli, nika mapanga ziganizo zopika. Chikari kuli taona, buno bueno taona, kafufu, kuli tutirinae. Munga kakuru mkwisa nchito mbaula ya magono mono, nga magalo jeba, kumaso de mbumbu sandrano. Muma jebeza 30%. Kapena kuti, nga di mono nga 1,000 watch. Pambaula ya toba mozo nga 700 watch. Kwa kula siri nda ya gas, 6 kg, si mzabeza mozi nyala. Kuma amine ama gula magala, muza gula nisi nyala na zono. Kuma no muma ona nga di kuli, nzo chiba, ifote zikuone kazambini.
Center for Environmental Policy and Advocacy, SEPA, ndi bungu limene linakhazikitsidwa mchaka cha 2002 mdziko muno ndi cholinga cholimbikitsa chisamaliro chachilengedwe potsatira njira zamakono ndi kafukufuku amene achitika pofuna kusamalira chilengedwe. Wina mwa kafukufuku amene anachitika mdziko muno anasonyeza kuti mitengo yambiri mdziko muno inadulidwa. Mitengoyi ikapitirira kududira chonchi, Malawi ali pa chiopsezo chokhala chipululu. Koma palo ubwino wambiri ngati dziko titati tidzigwiritsa ntchito zipangizo zamakono kuphikira ndi kutenthetsera. A Peter Sandula amagwira ntchito ku bungwe la SEPA.
Tikabwera ku nkhani ya chilengedwe, tikhaoli kuteteza chilengedwe futi tikukamba za mafuwa atatu zimafuna nkhondi zambiri. Pamene munthu kutagwiritsa ntchito chitetezo mbaula afuna nkhondi zochepa, ndoti tikuchepesa kuwononga chilengedwe chimene tili nacho. Kafufu amaonetsa kuti taluza 35% ya forest cover yathu. So nza kuti zimene zizikapitilira mahawa tokhala desert. Ndezo tsatira zake tomaziona kuti macycloni ndi the more tiwononga chilengedwe ndoti tiyembekezese kuti tizikumana ndi manamondo yamenewa ndi zina zotero.
Zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera zambwezera zilipo za mitundu yosiyanasiyana ndipo zilinso ndi ubwino wake wosiyanasiyana. Kodi zipangizozi munthu angazizindikire bwanji? A Dominic Chanyenga.
Ambiri mina sadzwa so dimbaula mina magwisa njiro ndi dzina. Ngara kugwisa njiro mbaula mina dzina lake sakulidziwa. Kwa pafupi kwambi kune kuti mbaula mina dzina lake ndi Jiko. Tikanoti Jiko ndi mbaula mina inachoka ku Kenya nabwera ku Malawi kuno, timene tinailandira, tine kazi sangati yathu. Mbaula mina imakhanduka mawakulu, imagwisa njiro makala ambiri. Sisunga moto. Ndiyeno panopa kunabwera mbaula za makono. Ndikati mbaula za makono ndi zimene zikugwisa njiro makala ochepa, simasunga moto. So nzeru mapika ndawe idali pa moto pacha. Tikanoti mugwisa njiro makala ochepa. Ndiye kuti mungudisa malira nkhalango. Mugwisa ntchito makala ochepa, tikusunga nkhalango. Momodula mitengo yambiri, dula mitengo ochepa. Komanso inu mtumba mwanu, ngati ogwisa ntchito. Mungati muononga ndrama zambiri pa makala, mukuononga ndrama zochepa pa makala. Zonsezi ndithu ndi ubwino wa mbaula zimene zizuti mukagwisa ntchito, muononi mugwisa ntchito zochepa. Magetsi, mukamugwisa ntchito koilo, mukagwisa ntchito two plate koilo, mukamugwisa ntchito magetsi ambiri. Mukagwisa ntchito oven, kapena ma hot plate, mukamugwisa ntchito magetsi ambiri. Kuma munga gwisa nchilo induction cooker, munga gwisa nchilo magetsi, ochepa kumanso mwajangu. Kusonzo ndi drama zimene munthu gwisa nchilo popikira, munthu gwisa nchilo zinthu zina. Munga gwisa nchilo gasi simuchedwa yaya. Mumango yasa pompo ndekuti zinthu zamba kurani kupikika. ndekuti muri nthawi yambiro panga zinto zina kusiyana ndi kupika ndi zinthu zamakono mutogwisa ntchito nyumba mutogwisa ntchito malo aliwonse ndekuti zikukwanira ndithu kuti ndizamakono ndithu sizikutulusa mukutsi wambiri amlengalenga umene sikuononga chilengedwe chathu
malingana ndi kafukufuku wa Malawi Integrated and Household Survey anthu 99 mwa anthu 100 aliwonse akumidzi mboma la Salima lilongwe komanso Blantyre amagwitsa ntchito nkhuni popika ndi kutenthetsera zinthu Mai Ines Krumula Mwanduza amdera la TA kapeni mboma la Blantyre ndi mmodzi mwa anthu amene amagwitsa ntchito mbaula ya makono ya chitetezo mbaula ndipo akuyikira umboni kuti kugwitsa ntchito zipangizo za makono muli phindu
chitetezo mbaula chimachinga mphepo kwa moro mangu bwela pa mwamba ndatereka izi zakudya za mmamawa ndekuti ndikaphulapo anadya masana ndipangaso chimozi mozi mazuloso nkhuni yakeso zimakhala zomwezi ndipo poyamba nde nkhuni ndimandivuta ndipo nkhuni ndimaloisa zambiri koma ndangogula chitetezo mbaulachi panopo sanani nkhuni sizikuwonongekayi olomakala ndi nkhuni zimene zimatupa ndi chani ndi nkhuni
mdindo yambirira poteteza chilengedwe ndi boma kudzera mu nduna wa zankhalango boma linakhazikitsa malamulo ndi ndondomeko zomwe anthu mdziko muno ayenera kutsatira poteteza ndi kusamalira chilengedwe mabungo osiyanasiyana amayang'ana ndondomeko za bomazi ndi kutengapo gawo limene akathandizapo boma limakwaliritsa zolinga zake poteteza chilengedwe chimenechi mkwirizana wa mabungwe Oxfam, SEPA, komanso Sisonic ukuthandiza boma pa gawo la kufalitsa uthenga kuti anthu ambiri adziwe ndi kuyamba kugwiritsa ntchito zipangizo za makonozi. Anoyo Moyo ndi mkulu yang'anira zankhalango mboma la Blantyre. Iwo akuvomereza kuti gawo lofalitsa ndi kuphunzitsa anthu mmene angatetezere chilengedwe ndilo funika kwambiri.
Anthu ambiri sakuziwabe zoti kuli zipangizo za makono zophikira. Ndipo pafunikabe kuti pakhale njira yoti anthu uthenga wafikire. Komaso pafunikabe kuti anthu ati aphunzise kuti tingapange bwanji zipangizozi kuti kusiyana ndi kuti yazipita kumsika kukagula. Tieni tipeze njira zophikira za makono choka choti samali chilengedwe chathu.
Ntchito yofalitsa uthenga woti titeteze chilengedwe pogwiritsa ntchito zipangizo za makono kuphika ndi kutenthetsera zinthu inayambika ndithu. Ndipo zionetsero za ntchito imeneyi zinachitika m'madera a TA kapeni ku Blantyre, TA Kabudula ndi TA Tsabangu boma la Lilongwe. Komanso TA Kalonga ndi TA Maganga boma la Salima. Ngakhale ntchito iyi kuyenda bwino, koma vuto lomwe lilipo ndi lokakanizidwa ka anthu pa nkhani ya zipangizo za makono zophikira. A Dominic Chanyenga ndi woyendetsa ntchito mu project ya Modern Cooking for Healthy Forest, MHCF.
Tumakhulupirira kuti anthu tikamba kumvetsesa kuyipa kugwiritsa ntchito zipangizo zimene takhala tikugwiritsa ntchito makamaka popika tikhozaona kuti ndi udindo wa wina aliyense kuti tisinthe ndithupo sana njira zamakono kugwiritsa ntchito popikira nkhani yamakale kukhuza mitengo. Mitengo ndi imene imabweretsa mvula komanso mitengo ndi imene imagwira nkhaka. Pali ubale waukulu pakati pa mitengo yathu, madzi athu komanso kumalo kuno kudalira magetsi amene amadalira madzi.
Iyi inali program yapadera yomwe imaunika zakupezeka kwa zipangizo zophikira za makono ndi ubwino wake. Pa ntchito yolimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito zipangizozi ngati njira imodzi yoteteza chilengedwe mdziko muno. Akutipatsira programuyi ndi mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA, ndi Civil Society Network on Climate Change, CISONEC, ndi thandizo lochokera ku European Union. Ndipo ngati muli ndi funso kapena ndemanga, tumiza nuthenga pa nambala iyi 0997-422-668. Ndibwerezanso 0997-422-668. Dzina langa ndine Esther Nyirenda.